nga mngana wa mina lwa rhandzekaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi pfunaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi tsundzuxaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi khatalelaka. Yeah, siku na siku ndzi tshamela ku ehleketa hi wena. Mihloti yo miyela ya ta loko u nga ndzi yingisi. Ndzi va na ku navela loku nga heriki ka leswaku i va ekusuhi na mina. A silence tear come when you do not give me an ear. The endless longing that you are near. Be my helper, I don't want to be helpless. A friend who is in need is a friend indeed. A friendship is a silence commitment. More deep, more clear with enjoyment. Khensa leswi nga mngana wa mina lwa rhandzekaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi pfunaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi tsundzuxaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi khatalelaka. Yeah, hear those few words but think it deeper. I will always keep our memories. I will cherish our friendship forever. Love start with fear but end with tear. My dear, this friendship will never die. Friendship like this start however it will remain forever. I pray that the rain of joy will never cancel between us. Friend who is in need is a friend indeed. Ndakhensa leswi nga mngana wa mina lwa rhandzekaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi pfunaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi tsundzuxaka. Yeah, ndza khensa leswi nga mngana wa mina lwa ndzi khatalelaka. Yeah.